itegeko nshinga ko ryahinduwe 2015 rimuha ubwo burenganzira bwo kongera kwiyamamaza muri manda itaha, ariko njye iyo nsesenguye yakoze byinshi byiza ku Rwanda rutabaye nka Somalia, yakoze byinshi byiza iterambere araho ryageze, ariko hari n'ibitarashobotse bijyanye cyane no kubaza uburenganzira bwa muntu, bitarashobotse cyane ku bijyanye no na demokarasi mu gihugu cyacu, urugendo rw'ubwiyunge rukiri rurerure. Ibyo rero bitarashobotse, ntekereza ko byari kuba byiza yemeye hakaba andi matora anyuze mu mucyo mu bwisanzure, ariko atayarimo kugira ngo habanje urubuga nabo bamukorere mungate, kugira ngo ntekereza ko ariko buryo bwiza gusigasira ibimaze kugerwaho, kugira ngo uziko u Rwanda kuva rwabaho nta na rimwe tujya tugira umuperezida uvaho binyuze mu mahoro. Ariko ashatse kwandika amateka mashya meza y'u Rwanda, iyi manda njye nakwishimira ko atayiyamamariza akareka abandi akagera abandi bamukorera mu ngata.
None uravuga ngo areka abandi bamukorere mu ngata, birangibutsa umwe mu bategetsi b'u Rwanda wigeze kuva ku mwanya yari afite aravuga ngo asize ibitenga bituzuye. None niba uvuga ko Perezida Kagame hari byinshi byiza yakoze, ibyo bisigaye wamuretse akabirangiza?
Ntabwo yabirangiza kuko ntibyashoboye kujyana, kuko iterambere dufite, nkunze kuvuga iterambere ridafite imizi mu bwisanzure no kugira ngo umuturage agire ijambo mu bimukorerwa mu gihugu, iryo terambere riba riregetse. Niyo mpamvu ndimo kuvuga ngo iryo terambere yamaze kugeza ku gihugu kugira ngo turihe imizi, nareke hagira abandi babikora, kuko kubikora byo byarananiranye, kuko iyo bibi bishoboka biba byarakozwe mu myaka 20 n'amaze ku butegetsi.
Madamu Victoire Ingabire, uraho ngaho mu Rwanda uyobora ishyaka Darufa, umurinzi ritavuga rumwe n'ubutegetsi ritaremerwa mu Rwanda, mbese iyi gahunda nawe uyirimo, ufite umugambi wo kuziyamamaza?
Uwo mugambi ndawufite. Ikibazo gihari n'icyo maze kuvuga ni cyananiye ubutegetsi bwa Perezida Kagame, ni ugutanga urubuga abandi banyepolitike bakisanzura, hakaba amatora anyuze mu mucyo. Ku buryo rero icyo nicyo nsaba, nicyo mparanira, niyo mpamvu mvuga nti kubera ko atashoboye kubigeza ku Rwanda, nareke n'abandi bagerageze bamukorere mu ngata ibyo atashoboye kugeraho, abandi babigereho, umuturage ashobora kugira ijambo mukorerwa, umunyarwanda wese ushaka gukora politiki ayikore mu bwisanzure nta mukomye mu nkokora.
Victoire Ingabire, umuyobozi w'ishyaka Darufa, umurinzi, ndagushimiye cyane kubw'aka kanyuhaye Ijwi ry'Amerika.
Yego, namwe murakoze.